it's a trap.
Yazi noma lapha khona lo kaguqile nginikelela phezulu ngiyaphinyelela.